Like, oh, well, I'm a lot of people, 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 I sikokhwadlane nogazi sebeyidubhela. Ngiyaxolisa ukuthi baphuphile ngezula ihlali kadlele. Kungcono nje vele ngirole ngesilungu, ngirole. Ngithi ba-out of stock. Ubugs nogazi ba-out of stock. Hilunda hapa, istaka hapa. Bafana kushamaviewers go YouTube na go Spotify nama like futhi angizakazela go Facebook na go TikTok
ethala bendu
ukhuluma nawe ucike icamela unolihle ungikhuluma nayo shi mina ngumashaki ithola njengomthakatho nginasithunzi ngiyaxoba ngiyacabana zangifamanisa imilenze ngishiya amahogela amkhonde ekhamisile ayothola amathanga aboyile phesha omfuna nsimu nami udumo liyasetshenzelwa ngithi kuyaliwa mngolo ukuzuphatha ngoba ngeke ukhumule ungakhathele. Ngingasho ngalikhumbulisa emfuleni kodwa ngeke uliphisa amanzi engathandi. Usayithusela namanje wena. Ayisho ukuthi uyozuka ngingilithusela. Kose kubhensi ite bafana ngidefenda lokunila. Esibayikayika mina ngomuntu empila abanye bafana bejimali. Bathe bejimali mina ngangidla amathambo engqondo. Ngiqalaza ndoda emozulu 19 welcome to Zululand. Phela mina ngilomfana obhileke emncane ngenxa yokuzalwa embethe. Ukuhlakanipha kuthengisa ey'tolo kube kuyathengisa ngabe bonke labo masikhani bashambeje nga. Ha, wenzani? Udlala ngumetshisa eduze kwendle otshani. Uyababela silinga. Ngizosuke ngisho phela mina ukuthi nginehlula nonke. Nginehlula ngogazi, nginihlule ngabalandeli abaningi. Angeke ngisho ukuthi nginigxobana nge-bank balance ngoba ngizomthatha namandla ngakhomishini. Nasukela incoma imfeni, don't isakele loda nathi ikuthele. Hudula iphalethi-ke manje bafana kuqhansing thabo. Nalidube likamanqoba nathi inkundana. Kodwa mina ngithi DJ Gorilla cofacofa sigori lahleli ingane kwela semthashana. Ngithi ngifunga uphuthe ebhodlweni angeke bese ngenza kudlela baba ngesabiso kwesikhova. Kanti vele isikhova ngisona. Ngithi anongesaba njalo mina makhwala. Anobaleka njalo makhwala sidaba lokugijima ukhwela intaba nayi munyuli sifikile. Hawu, cishe ngakhohlwa ukuthi angisayibongi bafana konje ngiyazisho. Hey, wathi ngizisho mani damn it. Yebi wethu umkhokobiso entimbu ngobumnyama savuka sade umuntu ugungula ndoda yesindwa amathala ule ngisebenze egoli wethu ngiyasindwa isindwa iyijazilemani ngithi thula mshawoti ngiyakhuluma ngikhuluma nge-1000 ngalo 10,000 yalo ngukhipha sokusini ngithi ngiyanquma ngiyavala ngivala amapuleti kuleli tende akhojonge ngizophaka la azithi sitera nogoloko yishela intombi la ufuna ukukhotha amapuleti akahambe le komama emakhishini. Angifune sogo la. Ngithi thula mshawoti ngiyakhuluma ngikhuluma nge-1000 ngalo 2000 wabe ngikhiphe esokisini ngithi insizwa ngalifakile ugoda ikhulu inikele imbazi yocanda iy'nkuni le mnyanga asidlali. Ngithe mina thula mshawoti enganikhuluma mina ngikhulumisa imali ngalo 21 rand wami ngikhipha nalo ubende emnyanga nalo ubende ngifuna ukubona ukuthi uzobuya nala masimbi lagunda ekhanda. Kulo nyaka abafana bami ugusha uphethe uhlanya ligenca ipinashi. Ngisho ngenkani yami ushike noshomba mina ngithi kungibone mina ngijaha amaswazi nabantwana bakamzilikazi umthakathi esendlini. Ikwelekwele ngilazi
lilalamalungu
ngithiwe mntwadi ukuluma noma ngiyakhonza ngebhonobhona kokuya ngithi okwehlela omude nomfishane kuyomehlela hlala kuzitethi lakini. Hawu cishe ngakhona obani babasebeqhuba intondolo kangaka lapha endimini phela mina sengakuyela. Unjabulo ubalithi 2% uxhakaza loka kwamakhumulo bese kuba yibhola leli lela nehlula itiye bafana bami kuyekeli lela nehlula itiye lela nehlula itiye nyajawa enya nyeka nyajawa
nyajala kwenye nyama kame washiso. It's a lap into a jungle season.